can't be as honest.
Skia, cheki, zoya wase kubonga, hiyo ni kawaida game. What a shame, na pia wange kuwa famous and get the same. Wana daidha milk kwa babi ba, boy ame grown a pain. Lecha ku catch my feelings, kizi na catch my plane. Na McDonald's down my lane. From grass tuko kwa grace, niko kwa truck na paper chest. Daily niko kwa rest, na go head na shida na face. Na trust God na journey face. Aye, na trust God na journey face. Fio hate yao ndo na embrace. Sidana na za ni face, wana wish kukwa my place. Wajui chenye ina take, karum yangu likuwa na break. Ni nani ata why ni save, na thank God ali open gates. Kwa table sikosi plate, top zika Andrew Tate. Flowers zangu zikam na vest, niko block na shika gwez. Ma opong work on my case, kani mziki siwa ni test.
Kila msema nyana fila contacted kwa shit yangu bro. Fakia kwa kumze, kwa nini cash.
Zoya wase kubonga, hiyo ni kawaida game. What a shame, na pia wange kuwa famous and get the same. Wana daidha milk kwa babi ba, boy ame grown a pain. Lecha ku catch my feelings, kizi na catch my plane. Na McDonald's down my lane. From grass tuko kwa grace, niko kwa truck na paper chest. Daily niko kwa rest, na go head na shida na face. Na trust God na journey face. Aye, na trust God na journey face.